salele bana baka kampani salele bana baka ngasi taise ke munna kinale mato ngasi taise ke munna kinale mato a go tshele taya we fela mabyalweni a go tshele taya we fela msadi khale ku hoteleti ke u thatsetsa
Matwa one rod, since you were living out. Matwa one rod, since you were living out. Batu bantoi, ore rena re aratana. Batu bantoi, ore rena re aratana. One siana, one lechana. One siana, one lechana. Kangisi one talana.
Entertainment is kimile bana ba kabola church ma botu papa bo ka muso Limpopo girl
pakatsa lo ka masimana itseri mane kane ma botu papa bo ka muso
say
timbe de kuka angela mike give me some nota katara botu papa botu de mario
Kasi taise ke munna ke na le matsogo a go tshele taya we fela mabyalweni a go tshele taya we fela msadi khale ku hoteleti ke u thatsetsa ku wapiela mara u tsholela na ka tuwana le bana baka a ke nya ke nna ka bana baka wena wa tsholela a bo
Matwa one rod, since you were living out. Matwa one rod, since you were living out. Batu bantoi, ore rena re aratana. Batu bantoi, ore rena re aratana. One siana, one lechana. One siana, one lechana. Kanditi one talana. One siana.
Who would want a moose?